lerato la pelo ya me ya go tlhoka na bophelo jwa me seke wa ntshia ke le don't go You're the best, simply the best. Don't go away, please don't go away.
Baby, don't go away.